Sema kawuono. Kawuono. Kibro ye. Twende mtu wangu.
Hey town. Kibera number 9 babe. Tunajua jo ni Mr. Lightning na Silia Vera Sidika. Ni Lightning design kutoka Damtani ni uradi. Turn me up on the headphone. Wana gomba ni agomba, mandi jona ni ogopa. Maroba wanaibia roba, marasta wana lia doba. Uko chini, nuna chukia mse ako juu ya chopa. Wesifali so tafadhali ma, punguza pupa. So, Lamborghini mosei, machiki so na state. Unaanza kushika doa, nasema mini Illuminati. Milango zote waze, no ite paparaze. Wapige picha domu, seme mini Illuminati. Utake, ustake, uchape, uschape. Upake, uspake, madam. Skutake, kamsa kuna 100,000. I feel niko so lucky. Kisumun, kicheka. Wanasema ne lucky wenye boro bada danga. No panty party slippers, no party party. Mbono na ringa madam natasku kati kati. Ku friend zone kitambo we ni buddy.
Mambo bila buya. Mambo bila buya. Mambo bila buya. Wenye boro bada danga. Mambo bila buya. Jazz bila buya. Mambo bila buya.
God MC, yeah. Rolexing, bow down to the one and only rap JC. King. Na si Jay-Z ni Octo-P-I-Z. Kishika MC wanasema got that guy ill. Crazy rap alone, hair riba boon lines mob. Kwa kichwa nilizaliwa kwa saloon. Na Jerry ni cartoon cause me I'm the goon. Number 1 is finest, Kiberas Al Capone. 8 is the new one, so maybe when in number 2. Juhadi ni dead, intazidi kuwaga number 2. Amili red backwards is L-A-M. Black eyed genic, I'm Will-A-M. Tequila, I'm taking shots like I'm bulletproof. The killer onyancha chini ya maji waterproof. I don't make coins, I play piano and make notes. No, I make both cause I'm hell hot.
Jam bila buya. Jam bila buya. People bila buya. Hey, sponya boro bari jam. Jam bila buya. Jam bila buya. People bila buya.
London una turn up, number 1 when he run up. British council mi do turn up, wakiniono na itana. Chika mic to itana, mi do best God MC, ma petro na kana. Mi do boss J.O.B, mi do nanitiana. Asina ball jia sana, wana ball juni pena. Barabara njia pana, barabara pia sana. Octo this, octo that, octo badass. Octo bitho, octo lingo, octo bandal. Tunankompia na nani?
Nani?
Katia mina ule fala nani mkali?
Mkali.
Buda boss. Lime kwa baba yao tangu jua ya chikuwa kali kali. Boss, uji si ugali. Boss, nyuki si asali. Na daily na kwaga armed ka elbow. Wezi kwa juu yangu ato ndoto ngoma Mount Elgon.
Jam bila kuya. Jam bila kuya. People bila kuya. Sponya boro bari jam. Jam bila kuya. Jam bila kuya. People bila kuya. Sponya boro bari jam.
Okay, what never all?